Hey, what else?
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Chipataka tete kolabo. Banks 546 na alifatika leni. Achane up.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwe wati kia kolongana ili ya shibarine.
What else?
Chika pokelela na koti.
See life chima sevenza so hard. Chito si disosi na ukati. Bambini timi wana simu kondwa. Kukamba bari ine ni pambini. Mupanga na zapo zambini. Munipize munipangira kaupo. Basopo humozi azafu. Izo misango mandi za Nikola. Menangu mitima ni satana. Nilipo munitasha sinitana. Kumbali muninyoza satana. Tine muntu na ine kama tripa. Itempa ima kwera katipa. Die ija tikupangira po loko. Nifoni tipangira po one co. One move utamuaza manako. Apo.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine.
Apo.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine.
Zamene muli nazo nipakamwa. No wanda mumachedwa kupakama. Mumapusa from one to sate. Lekani manje apati mifyante. Iyo grupu mwanyoza waromo. Mufuni kana ka take me home. Misango za punzira na nako. Uende bondi waka pushi keba angu. Iwe love upazeti palipe. Ukachokapo dishi wakutekapo. Ukapwera dishi wachosapo. Love for sure ya kosako. What else? Banks 546.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine.
One.
Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwe wati nafikala ili ya shibarine. Ya kwe wati kia kolongana ili ya shibarine.
What else? What? You? Hey, Sparta City's dopest rapper is in the building. What? Banks 546 na di party kale. A journey of managers Aston Manchester. See you. Solomon Tole, the tallest empire Kaulembe. Kings Mwane Chanje. Bwana Kondwani Nyimbili. Kansimbi Mkanda Tano. Mr. Sten St. Margaret's. One Chani Kaulembe. Papa Wangu Music Promotions. BB Bruno Panda Kambasa. Naman Chikitano Chanje. Tonga Man. Mama Rachel. See ya. Lucas Banda Chinunda Training. Bana Natasha Streamside. Lucas Chavula Chasefu. Wilson Sakala Chapis. Noah Cookie. Matias Madando Piri. Sylvester Zulu Bashi Vanessa. EJ Ramut. Good luck in Pune. Manfred Kasia. Salatia Upiri Chkwanda. Washvetna Niku. Andrew Daka Chifaki. Turason Smarty Ajusai. Francis Destin Mshanga. King Edson Shower. Soundproof. Hasela Sedade. Derek Fire. Uncle T. Kusinda. Gerard Sharpshooter. See you.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.